Kushman, ready wa magenge.
Niliwaambia, amkusikia. Shanti ndo the real Bad deal yeah. Here.
Keep his all on the beat.
Na mkwage ready mina kwaga peng. Jivainda teso utadhani ni kwa na kuforget. Wo lip sing mina rap so si jali na rest. Ligi na cheza no compensi jairevi wana fam. Don niko smart kwa street bado na ngara. Jodhani na ishigeto anadhani gine parara. Na future white na focus na wache kindani ya para. Chantu kwa jina bigis unajasku kujajana. Izo zao ni kelele. Walisha choka squeezy na cheki na rende. Watoi ma single kwani squeezy ni wazembe. Mistari nazichana na kato utadhani wembe. Chezo siko fiti twista kate kwa booth. Hi hi rada gani unashindwa na hi dude. Wanna trap minki rap so si jaji look. Na vain mwashika siku apply on our sharp proof. Badest siki too small ya ni largest. I rap ni smooth kwenye unajwe na kwa baden. Wekuja classes wano kito wa ma anthem. Nisha imada kirahisi ham the hardest.
Bad vibes killer. Meno fia nandeli ama dreamer.
Looking so cute no chilling with those goons. Rap piko cool msari wako aliku full skiza.
Everything cool. Bad vibes killer. Meno fia nandeli ama dreamer.
Ah, looking so cute no chilling with those goons. Rap piko cool msari wako aliku full.
Wali nipiga mangumi wakidhani watani mada. Sahi wako Kampala na vidole zimeganda. Wanadai kompe na wapeleka hasara. Junatema kushinda adi morio wako jaba. Hawa watu wa very fast mapema. Wali kunywa best idheri na omena. Mina kuja na force bila pressure. Wamejificha nyuma ya tent wana hema. Ai, we msupa vipi. Kuna venye unakaa fiti. Kwa unataka chalia na manoti na mabandos. Uliza saf na nindo the better option. Misi Ukraine, duwezi ni Russia. Nezarusha mawe toke kibera ditasia. Unapenda chondo manu unajita mafia. Health yako mba yenda duko kanunue afya wala.
Everything cool, bad vibes killer. Meno fia nandeli ama dreamer.
Looking so cute, no chilling with those goons. Rap piko cool, msari wako aliku full skiza.
Everything cool, bad vibes killer. Meno fia nandeli ama dreamer.
Ah, looking so cute, no chilling with those goons. Rap piko cool, msari wako aliku full. Ha, ha, ha. Na sina neno but nataka kuwa show life. Si distract usione nikana pisha life. Mali nimetoka wezi bishana na miwa life. So punguza yo pressure unaleta deal siyezi deny. Na mwache bana nwapeleke jona rada. Nimechoka na hizu fala so msidhani nimenyamaza. Na go be hard kwa beat na check. Na nindo master daily rap na trap. Bado zote na zichapa. Call me a dreamer sina distract. Flow kwa ga cool hama rap wafanye research. Walianze kitu but watu sema ni witchcraft. Minda sumbua miaka mingi star wa feature. Skiza ndacho mapicha role model kwa mi. Ya ni get ready. All the way from number 8 Miss Boss Lady. Kwa my fans kwa msijali me I'm so friendly. Na wapa hits after hits every month.
Everything
baby.
Cool, bad vibes killer. Meno fia nandeli ama dreamer.
Looking so cute, no chilling with those goons. Rap piko cool, msani wako aliku full skiza.
Everything cool, bad vibes killer. Meno fia nandeli ama dreamer.
Ah, looking so cute, no chilling with those goons. Rap piko cool, msani wako aliku full. Ha.